Rigiji, so mlikuwa naye till July?
Yeah, till early July when alianza kuprepare for trip yake to the US. Pia kukaza kuwa na a lot of issues, lack of trust. Then pia kitu ingine, I'm sorry to say this. Tribalism in Kenya, maze, it has a long way to end. Text I received was, you will end 6 feet under or committee. Nikapeana number, nikaran number. This number, my identity, it came back. He was a GSU officer. Now, I'm sorry to say this. GSU officers, mostly the G company. Out on a deal na presidential escort and security. So, sikuelewa mbona napata such kind of threat. Bodyguard pia nafakuwa prepared.
Yes.
So, hapo mimi naona there is a lot of miscommunication. Secondly, nasema the bodyguard maybe was disoriented. Kuna kitu alikuwa na lack. You like, nasikia alipigwa 5 bullets. The bodyguard never fought back even a single bullet to protect the boss. To me, that's something that, it's something that does not add up.
Iko nene.
Iko nini.
Episode 575, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na leo tuko na msee anaitwa Levis Wandera, na Levis Wandera is a CPO. So CPO ni nani?
CPO ni mtu ametrain as a close protection operative.
Yes.
Yeah, in a layman's language wanaitwa bodyguards.
Okay. So kuna kitu moja mshinaga nikijiuliza, can you actually train a human being to stand in the line of fire?
Yes.
And take fire on behalf of someone else.
Yes.
Yeah.
Yeah. It's all about passion and interest. You go for what you love, you go for what you value. So if it's a 70% mental, 30% physical. So you have to tune your mindset. Yeah.
So ukiamka asubuhi uko naenda kuchukua risasi juu ya huyu politician.
Basically manze ni ka kuna tamaa za kutumia, but basically ni ka umeuza life yako. Because before anything ifikie protect yako, either is a businessman or politician, inafai pite through wewe kwanza. So wewe ni kumshield.
Yeah. Okay. So kitu kama mtu train waje, like how do you number one, how even before the training, how do you decide that, you know what, if I died for this other guy, it would be better than living for myself?
Oje, sometimes to me to say ni interest, passion. But pia unaangalia the wheel of life imekuweka wapi. What can you do from your heart to make ends meet? Because at the end of the day, you need to work. So mali interest na passion yako, hapo ndio unaingia.
Okay, so even before tuendelee, kushua kuna msana shindwa juu. Umseko na madigaga, kuna endaje tena. So reason behind nyu kuvaa hivi waga nini? Like what's the main reason?
Mostly easy glasses ni tactical, ni za kule ilo. Like right now nimeka hivi, nimeface pale mbele, but my right eye, naona movement karibu 90% yenye unafanya. I can see your hands, I can see your body.
Okay.
So mostly ni covert kuficha eye contact yangu na wewe, usijue naangalia wapi.
Okay. So ndio kana try za ovyo, ni try tu za ovyo bila kujua naangalio.
Yeah, msata angalia tu kichwa yangu ni eye iko fixed oblong to something. So asemia huyu jamaa amezuba. Let me act. Hapo ndo napatana na counter ingine wazimu sana.
Okay, so kuna hiyo moja ile ni eye contact. Like, but apart from that, like, what else can make someone not, like, usitake nione macho yako? Ama is there, kwa nishasikia theory zingine, atinakuwaga hiyo pia mtu aneza reflect kitu kwa macho zenyu?
Yeah, unaza pata maze, unadila maybe, kuna itusiu ita HTPS, high threat protection. Unaza pata maybe mtu na protect, akona value yake, maybe kuna tuna mtarget.
Yes.
Unaweza pata msapo ako position mali na mirror. Anza kukupiga tu flash for 40 seconds kwa macho. Before you regain sight yako, itakutake time. Na unajua mtu kuku eliminate, it just takes a split second.
Yes.
Yeah.
Okay. Alafu nini, hata before tu ingia kwa story mingi, nilikuwa nataka first of all tujanue like majuzi, like the latest big politician umeprotect ni Rigiji, yes?
Yeah.
So, ia Rigathi nezataka kuunderstand. Si Rigathi alikuwa a former deputy president.
Yeah, sure.
So, it means that the minute he stopped being deputy president, they stopped protecting him. Ama, what
exactly
happened?
Exactly, that happens. Then, pena depend umeachana na government in which terms.
Mm.
Like, before alikuwa na offer, I resign,
Yes.
Apewe hizi offers zote za security, protection, chef, nini.
Mm.
But he understand hard. Haka go the hard way.
Yes.
So the moment you rub shoulders with the government the wrong way,
wana
pull off hizo services zote wameku offer. So you are on your own.
Mm.
Because you are no longer government. So where is it to me resources of government tena?
Yes.
Yeah.
So kama hii call ya ku protect Rigiji, how does this come?
So most of the peer professionalism entails.
Mm.
So kuna ile yenye someone knows someone who is good.
Mm.
So you are looking for someone who is good at the trade.
Mm.
So utani approach and be, hey, I have this problem, I need someone to protect me. So you are like, ah, I know someone. Let me hook you up someone who is trained, someone who is professional and will do a good job.
Mm.
So hiyo pia utaitwa, you'll go through vetting, waone levels zako ziko aje, are you a good guy?
Mm.
Can you keep a secret? Can you perform beyond expectations?
Mm.
Are you that loyal? Yeah.
So what is this vetting about? Like, how do I know you're a good guy? Because everyone says I'm a good guy. Like, you can eat, if I'm looking for a job, I don't think I can, sintasema mimi ni poa, I'm loyal, I'll take the bullet for you.
Kuna zile process unapitishwa za kuona how sharp you are, if you're that tip of the spear.
Mm.
Like, kitu ya kwanza, a bodyguard, you are protecting someone.
Mm.
Kitu ya kwanza, you need to be alert, you need to be loyal, you need to be well-trained, weapons qualified, utapitishwa through hizo zote.
Mm.
Then kuna pia ile procedure ya grilling, wanta kuona how hard are you, how soft are you, how easily can you crack.
Mm.
Yeah, kuna professional zonyo wana kupitisha through all those stages.
Mm.
So each stage kuna max yake.
Okay.
Yeah.
Alafu, are you introduced to the person you're protecting? Like, sasa, you're protecting Rigiji. Munako introduced kwake ndia jue, ya sishtuke nani
wana tigaga? Yes, once you may undergo that process,
utaku
introduced kwake, wambia we are settling on this one because of ABCD. So it's up to him, depending on how hard or soft he is. Ye pia kikuangalia hivi aseme, I don't trust this guy, haita kuwa raisi.
Oh, akitoa zile za damu yangu na ziendani.
Hey, damu imekataa, haita kuwa raisi.
Mm.
But basically these people deal with people who are smart and sharp.
Mm.
So it's their word.
Yes.
Wakisema we feel this one is good up to the task, then you are in for the job.
Okay, okay. So Rigiji, so the first time uliko introduced to Rigiji ni when?
It was in March.
Okay. So March mna meet wapi tao, mna meet kwake, mna meet
residence yake.
Okay.
Yeah.
Mm, mm. Alafu sasa from that first day sasa mko na yeye.
So nikapigwa pale vetting nini, nikaambia sasa hapa things are not that good.
Mm.
So jo ndo nalinda mzee.
Yes.
Do your best.
Mm.
Be extra careful. Kichwa ya mzee ni yako.
Mm.
So no shortcuts.
Okay. Okay.
Yeah, you have to stand in perfectly.
Mm.
Yeah.
So what was the threat? Like what did they feel like kwa nini uko na feel kama Rigiji yuko under any form of threat?
Unajua like saizi Kenya kuna kitu inaitwa psychophancy.
Mm.
Na nime experience I think like 10 years ago.
Yes.
I was in Siaya, a place called Nyadorera.
Mm.
That's our nearest shopping center.
Mm.
So, you know, these guys are hard and loyal fans of the late, the first prime minister.
Yes.
So, mi na mdomo yangu nikasema, Raila is kwa president.
Mm. Ilikuwa when?
That was in 2022.
Okay.
Nikasema, okay. Raila is kwa president.
Mm.
Kumba, I said these words next to someone who is very, very loyal to Raila.
Mm.
Ujamali nishika kichwa lafu ni stamara.
Mm.
Akanimbi kichwa yako manze ni mzuri ya kukata na kuchemisha supu.
Mm.
Unajua Raila ni nani? I was shocked.
Mm.
Hey bro, I had to apologize. Juni iliona nilimifika kwa nerves.
Mm.
So hii psychophancy level, Rigiji mazame toko kwa gava, anaongelea vitu haziko, zenye hatujui about the number one.
Yes.
So unapata kuna ule mtu ako loyal to the president.
Mm.
Ana feel no. Uja maizi kwa naonge hivi.
Mm.
So miambia mtu unisapata mtu amemadwa
na
blame yende kwa president. At the end you ali instigate ye mada.
Yes.
Na si yeye ile psychophancy level.
Mm.
Kuna mtu anaweza fanya anything bad just for your sake.
Mm.
So pia watu waangalia huyu mtu akienda mahali fulani. Okay, utapata ameenda ngome ya president.
Yes.
Uko of course welcome itakuwa very negative.
Mm.
So anafaa kwena people who are up to the task when in case things go south.
Mm.
Kumprotect na kumevacuate itakuwa much easier and very fast.
Mm.
Yeah.
Okay, okay. So Rigiji so mlikuwa naye till July?
Yeah, till early July when alianza ku prepare for trip yake to the US.
Mm.
pia kukaza kuwa na a lot of issues, lack of trust, then pia yako surrounded na watu wenye hawaelewi industry vizuri.
Lack of trust, eh?
Yani mtu anakuwa na hakutrust. Then pia kitu ingine, I'm sorry to say this. Tribalism Kenya mazee, it has a long way to end.
Okay, okay.
Yeah, so mtu anaona, hey, ujamaa mekua gava. Haongei the same mother tongue na mimi. Says him trust.
Oh.
Yeah, so okay. mtu ana prefer, let me work with people who are closer or next to me from my area. You ndo kupate example size ya presidential security team. Mazi, ni hard sana upate mtu si wa mtaa yake mwenye ako hapo, because mazi, ilianza na era ya Moi. Moi alikuwa anaenda for loyalty.
Okay.
And to have this loyalty unataka watu wako. Ndio in case mtu akuja na a different story tayo ya kusell, anapata information. Yeah.
Oh, okay. So kuna hiyo nini? But during 4 months, was there any incident ile pale mulienda?
Yeah, tumekuwa na mata. Tumekuwa na mata Limuru. Laikipia.
Limuru ilikuwa ile vitu zilikuwa destroyed.
Eh, yeah, mazi gari kapigwa.
So hiyo ilikuwa nini, like what happened? Like mulifika saa ngapi? Chaos kaanza saa ngapi? Mlimu evacuate aje?
Chaos zilianza around 12 hapo, wakati sasa mkutano imeshika. Then just a group of goons walitokea tu from Moya, wakaza tu kupiga kelele. Hawamtaki hapa nini? Yes. Chaos. So hapo mazi unashindwa, like e build up imetoka wapi?
Yes.
Have they been prepared before? Have they been briefed? Juwezi tutoka tu mahali mtu aingie studio yako aanze kusema issue iko nini, haiwezi. Hatutaki mwafu. Lazima huyu mtu amekuwa prepared psychologically and mentally. Na amekuwa psyched up.
Okay, but hiyo ni nini sinatiki ile happen November last year.
Ya Limuru.
Eh.
Ya Limuru kwa last year November.
Yes. Paso ulikuwa nasema uliingia? Uliingia
March. Kuna hii ya Nyandarua na Limuru. Na nini inaitwaje? Laikipia.
Eh.
Ya Laikipia.
Also Laikipia pia kalienda kakanuka.
Pia kalienda kakanuka kidogo. The welcome was very negative. Yeah.
Oh, okay. Okay, because this one happened in June, eh?
Yes.
Yes. Oh, okay. So so kitu kama hiki happened, like what's the first step? Like mna detectaje danger na mnaanzaje ku protect?
So when you are well trained, kuna vitu zenye unaangalia. Kuna mtu atakuja meeting, unaangalia kwanza kitu kama body language. Unaona huyu mtu hayuko at ease. Then mali macho yake iko fixed, maybe mikono iko kwa mfuko. Unajua, if you are trained, you are in a position to tell this is a good person. This is someone who has negative energy.
Yes.
Do the moment mtu atashout to the word kwenda huko, that's a red flag. You need now to be alert. The next thing utashtuka maybe ni joy imetupwa. So hapo unaangalia in that ensuing heat, you have to be very alert. You are next to your boss. Kitu ya kwanza, hata usingoje kitu itupwe, the moment utasikia tu a negative word, evacuation mode ina check in. Unafaa ku extract tu huyo mtu, hata kama alikuwa podium, off to the official vehicle. And off, mumeondokea scene. Because it takes a split second. 10 to 15 seconds, the story can be rewritten. Where's your mtu ako armed? Like the incident that happened to the late trailer was it in Kwale? Mtu alitokea tu from nowhere na kiboko akaanza kuchapa the late prime minister. So you really need to be very keen and alert. Na inataka a lot of physical fitness ya to withstand.
Na hiyo security lapse kama hiyo unafikiri ile happen aje? Because I remember when I covered that, kuna swali jam na mimi, because nilisema that was a security lapse.
Yeah, like that's a security lapse.
That should not happen. Like say by time alikuwa anafika karibu na yeye, angekuwa na need chiki kama this past weekend kulikuwa na fight ya Anthony Joshua na Jake Paul. Na Jake Paul alienda kufanyiwa surgery juu jaw ilikuwa broken, ambaye alienda ku straighteniwa jaw. Nilikuwa na feel ni kama by time nafikia a prime minister, inafaa kuwa jaw yako iko kwa floor.
Exactly.
So security lapse kayo unafikiri ile happen aje?
I think security team yake ilikuwa na a lot of laxity. Wali relax. Ni ile notion ya baba anapendwa, such and such a thing cannot happen. So mimi nasema hapo walilalia kazi. Because the moment mtu ana make a single stride, wewe mtu afai ku make step ya pili. Hata kama ni mtoto wa mtu una protect. You unajua things happen. afai ku make even the second stride closer to your boss. So security lapse was very high. Watu wa former PM wali relax, walijua risk assessment iko zero. Yeah, hakuna any threats.
Okay. And still tuki stick around na hapo, tutaenda kwa Ong'ondo Were. Ong'ondo Were ali delishwa. Yo likuwa ni, late last year ma early this year.
Early this year.
Yeah. Kila kitu mehappen imu waka. So Ong'ondo Were, ulichukua aje?
Sasa Ong'ondo Were, mimi na, my blame na blame to the security team yake, the bodyguard.
Okay.
Then secondly, pia kuna point in tablema Ong'ondo Were. Jumi usema, once you hire me as your bodyguard, you have to be free with me. Unafaa open up na mimi because loyalty test you kuwa. So unafaa ni kuambia, ABC, this happening, bodyguard pia nafaa kuwa prepared.
Yes.
So hapo mimi naona there is a lot of miscommunication. Secondly, nasema the bodyguard maybe was disoriented. Kuna kitu alikuwa na lack. You like, nasikia alipigwa 5 bullets. The bodyguard never fought back even a single bullet to protect the boss. To me, that's something that is something that does not add up. Mbona alikuwa too so calm and quiet, Junisi alipanic, excuse ati alishtuka. Bro, we go through training, rounds are fired, zina kuprepare mentally, psychologically. Ukisikia the first shot imelia, mindset tu kuambia, take cover. Second thing, utakujua direction a bullet imetoka from which side.
Yes.
Second bullet, you need to know what is really going on and you recollect yourself. You are protecting someone. Nafani mshield aje. Someone is firing at a range of 2 meters. Risasi ya kwanza itapiga mdosi wako ndiyo ni sawa. But neutralize that situation. Draw your firearm. Maliza huyo mtu to protect your boss. Jumuko kwa gari mko closed up. Hawezi toka ukimbia. That will be exposing yourself to more danger. The best thing you could have done ni to fire back before even the second shot. Because kuna kitu inaitwanga simulation. You go through all these things. Ndio kuwe acclimatization ya the surrounding. Like Secret Service in the US, these guys wanna go through yo process ya kushutiwa, but they have a bulletproof jacket. So you need to experience what happens if your boss is being fired at. Because risasi pia inaweza tumwa kwako.
Yes.
So you need to have everything to withstand this situation. But basically, I doubt if CPOs have gone through such kind of training in Kenya.
Si wewe mwenyewe ni CPO?
So yeah, mimi nimeenda go through that training. Mimi nimetrainiwa, nime train states. Nimetrain hapa Kenya. I am also certified by the government, PSRA. Niko na force number. So nimepitia training, nimetrained pia na Agmond.
Agmond ni?
Yeah, it's a institution that you offer training ya close protection, wako na ofisi hapa town. But sasa most problem, people have this notion that mimi ni mtu wa gym, I'm heavy, niko na mass, niko na strength. I can work as a bodyguard. You know, kumbuka nisha imeti na msene kamuuliza, wewe na mdosi wako maybe mko kwa club, then he's the target.
Yes.
There's something called CQB, close quarter battles. How do you repulse these assailants? Can you shoot in darkness? Can you shoot in a room that is so enclosed? Jamali niambia tajuyo ni nini? Ya najua tu ni kufungua mlango, kutoa mdosi na kufunga. As a CPO unafaa train in TACMED, tactical medicine. First aid unafaa ujue ABCD kila kitu. Executive driving unafaa ukwe equipped in everything. Utajikuta wewe ni bodyguard uko na mdosi wako. Driver amepigwa risasi. You need to continue the process of evacuating your boss and making sure he's safe. You go behind the wheels. Una kiaujikita kufanya defensive driving uko zero. You know, people are overshadowing this kind of training. You understand, our training is expensive, but if you have passion for something, invest and spend. Hiyo ndio problem moja tuna encounter size. Shallow training, zero skills.
Oh, so unafaa kama unajua hata nini defensive driving?
Yeah, defensive driving is a
defensive key. Driving kwa mse anyiti rada, what it means, what does defensive driving?
Sasa hii ni ile tactical, maybe tuseme gari imepata pancha. You have to drive it. Gari brakes zimekata. How do you control this vehicle to stand still to make sure every occupant is safe? Una kuwa chase baby na thugs, you need to be tilt and very skilled behind the wheels.
Mm.
How to maneuver everything, how to avoid a head-on collision, just how to save the situation from danger. Jota, nakumbuka nikiuliza mtu about pit maneuver, how to stop maybe a vehicle that has caused a commotion to you. Juu pia unafaa find out, this person is trailing us, ama ametugonga. How do I stop this person? Jamaa ile pit maneuver ni nini?
Hey, konene, so nacheki, unacheki kiti nimekalia ni very comfortable. And saizi kuna vile tume upgrade studio. So kikama pa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good. And that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass. Next to Hopkins Hospital. Alafu, apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So, unangoja nini? Majuzi mwa kumalikisema that I've been getting busy lately, so ili bitini baki nime upgrade kitanda. And all I can say is, yu kitanda haujai kuji na soundtrack. Utasumbua watu. Yeah. So, changamka jo. Best furniture jo. Yeah. Cheki ule studio ni anguvu, eh? Acheki. And uki baki umereach out to Best Furniture, usahau, eko nene. Is the guarantee. Chikigira yanaitua Ian squeezy one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best furniture. Iko nene.
Okay. Kus, nakumbuka, of course, I think kuna zile photos ulishare na mimi. One photo ilikuwa ni, mkiwa na Matakarua.
Yeah, Matakarua.
Alafu ingine ilikuwa ni Rigiji.
Ya yeah, ingine ilikuwa Rigiji.
Yeah.
Ingine ilikuwa some businessman from Japan. Na nadili la mambo ya gold. Ya huyo movement mingi zimekuwa Kampala, Rwanda, South Africa, Croatia. Yeah. So like the trip to South Africa. South Africa wako na issue ya Second Amendment Bill ya US. Huko kupata firearm ni rahisi. So many firearms are in the wrong hands.
Oh, you see?
Yeah.
Mm.
So jamaa nataka umpeleke mahali, but he needs to be safe. Jamaa ameenda kusil maybe a business deal. So hapo anataka either someone who understands the trade.
Okay.
Yeah.
Lakini sasa nyinyi hapa CPO za Kenya mmekubaliwa kuwa na firearm?
Yes, kuna wenye wako na hiyo firearm license. You just apply through the government. Utafanywa load au utafanywa kuna process. You need to undergo a psychiatric test. Wanaangalia bank statements zako. Training, ni nini unafanya? Yeah, you need to convince the government why you need this firearm. Because most firearms end up in the wrong hands.
Okay.
Yeah. So you'll be vetted. If you convince them well enough with your paperwork, GPR background check inakuwa run by the National Intelligence Service. They will visit your area of residence. Now, residence inafai kwa like for 5 years you've been living there. Because they dig deep to know how your behavior is, your character. Yeah.
Okay. So uko nayo?
Yes.
Like uko licensed?
Yes, I'm licensed.
Yeah.
Yeah.
Okay. So kakinuka... So, to go back to, like, Rigiji, for example, right?
Yeah.
I think kuna time, alikuwa nasema, even when you went to America, alikuwa nasema, you felt like you were still being trailed by NIS agents, eh?
Yeah.
So, mkimprotect hapa Kenya, like, on the day, by the time anaenda airport, are you still part of his security?
No, akienda airport, I'm not part of security. Hapo, alikuwa make a major shake-up.
Mm.
The whole team was overhauled. But oh. me, I had left before that overhaul.
Kwa nini hakuwa na trust? What do you think he...
I'm sorry to say this. Rigiji si mtu wa ku pay advice. Most of the time anataka things is in his way. Yeah. So he ended up making the final call. So in the midst of the year making that final call, if something goes wrong, mistrust yake na isha isha hivyo. All the blame is on you. Yeah.
But soon understand, it's my security. I need to play a role in my security.
But hapo ndo communication ina come in. I've been able to notice A, B, C, D. So I have to explain what is happening. Kama ni lapse on my side, I have to explain. Kama haunisikizi, I have to explain to you that. Yeah, because lapse ufanyeka maybe on two reasons. Either you're dealing with a hard boss, or you're not qualified enough for that trade. Yeah.
Okay. Alafu, so mse kama huyu, mna mprotect giaje, mnafika kwa mlango, akiingia pali, amna shughuli ama are there people who are allowed kuingia kwa hao ku check threat? Because what if the threat ina mgonja kwa nyumba? What if the threat jo ni dem amekuwa akijifanyisha ni mboch kumbe ni
So, assassin, like how do you protect such a guy?
So we have teams in tiers. We have tier 1, tier 2, tier 3. Kuna wale wana deal tu na yeye one on one, au ako tu best na residence.
Yes.
They check on everything that happens around him, mpisha na interact na nani, ana chat na nani, who visits the home. Then now we have now to the team that is now moving with the boss.
So nyinyi not were moving.
Yes, sisi wale tunamove na yeye. Asubuhi akiamka mko residence. Muna prepare everything. The first team inatoka ile ya ku clear barabara ikifanya reke nini, so hao wana communicate barabara iko hivi na hivi na hivi. Waki report back there is a lot of traffic, hiyo inafaa kukuhit. Why do you have a lot of traffic today?
Okay,
could something be cooking?
So
sasa pia muna kwa very sharp. Then now we have things that kuna kitu inaitwa choke points. Tunamtoa kwake Karen, tunampeleka Nyeri.
Yes.
Route mapping, planning, risk assessment, threat assessment, tunangalizo zote. So kuna zile places mnajua ni choke points. Roundabouts, mali mtu encounter a roadblock, that's a choke point.
Choke point, can you explain to us what a choke
point is? This is a military term. This is the place that you are more vulnerable.
Yes.
When you are attacked, to survive in a hard. So most professionals who rely on those choke points. Ujama ametoka. By the time anafika around university, way up around about,
yes,
traffic itaki may build up, movement will be slow. That's the place we hit. Yeah, that's how unaona nikikudisha the story of Omondwere.
Yes.
This execution was well planned. Ujama alimtrail hadi around about ya Kenyatta. Akajua pa movement is very slow. Kuna traffic. If I struck here, getaway yangu itakuwa very easy.
Yes.
Na reaction kabla ifanyike, traffic ifunguke kupatikana, then they were using a motorbike. This is something that had been planned. So the assassins ni watu, they've done this business. They knew what they're doing because nasikia trailing iliazi ya parliament. So walikuwa tu wanamfuata pole pole, wakijua wakingoja choke point mali itakuwa very favorable for them. That's why that position was very critical for them. So isn't it vizuri mnafaa kufanya route mapping sana. Risk assessment, threat assessment. Tumifika point flani. Do we have a hospital nearby? Tukipigwa, tunampeleka wapi? Tukipata pancha, tunamungiza into the next vehicle as we handle this issue, how effective? Yeah.
Oh, okay. Alafu, kwa gari na kwa gaje? Like...
So kwa gari, basically, unapata maybe we are moving in a convoy of 3 cars. Kuna ile ya kuklia barabara. Then kuna gari ya the boss. Then kuna gari ya nyuma. Ina depend na setup vile hiyo siku mna move, mshafanya risk assessment vile iko, mshajua what is the likelihood of ABCD to happen. So basically gari yake it's the executive driver, the protectee and the bodyguard. Na mimi huambia mtu basic most at a certain most let it always be protectee akae back left. Bodyguard akue co-driver. Because hii side mirror pia inakusaidia pia kuangalia who is behind you.
Yes.
Who is trailing you. Haya, hii mirror katikati pia inakupatia an angle. I'll say it's a panoramic. You need to know the surrounding around you 50 meters. So most of the time mazuna pata hawa dosi ni vichwa ngumu bana. Jamani nataka kukaa mbele. Kitakuwa tasha kulimit.
O kama yeye Omondwere, trailing asemkana alikuwa mbele.
Yes, alikuwa mbele. Huwezi jua nani anakutrail. Where's you are the surrounding environment around you iko vipi? So mimi naambia bodyguards usiwai it's you protecting his life.
Yes.
Usiwai kubali mbele sasa kuambia leo na kaa mbele na mnaenda na kuru ama wapi ni pia unakubali. Because kikiumana wewe ndo unajipata pabaya. Wacha akae kwa hiyo back left yake because hata movement itakuwa rahisi. Nikikaa mbele mimi niko na 3-5 seconds kushuka kukupiga cover then kukaa nyuma. Gari inaweza kuja iblokie mlango yako. Kushuka ni ngumu.
Yes.
Yeah.
Okay. And pia kitu kingine ki happen lately ni wasa wakubali politicians wa overlap na vitu kama hizo. So you understand, I think even according to the Kenya constitution the only person tunafaa kuachia barabara I think ni the president.
Yeah.
Na kwa ni the president,
an ambulance.
Ambulance, makarao.
Makarao
na fire.
Na gari ya fire, yeah. Firefighting.
So of course Mseka Ong'ondo alikuwa MP. So kwa MP, is there any way to clear security? Si mkiwa kwa jam,
mkifollow the law anafaa kuwa tu kwa hiyo traffic.
Yeah, MP anafaa kuheshimu sheria because akishatoka parliament he's an MP but he's just a Kenyan but akona status. So
mtamprotectaje?
Sasa mkiwa kwa jam hapo ndo alertness inafaa kuwa very high. Macho ni kurusha all around any suspicious activity unafaa kujona deal nayo aje. Jote hiyo ndio ile point hata mtu akiwa karibu na nyinyi akienda kujikuna reflex ya kuambia this is not right. Munafaa kuwa very vigilant and alert. Yeah, that's why pia mimi sema gari pia inafaa maybe kuwa tinted. Mtu ako nje hizo na ndani, mtu ako ndani anaona nje. Hiyo pia ina cover a lot of anomalies.
Oh, so hata hii glass ya mbele?
Yes.
Yeah, okay, but ikuwe tinted professionally.
Yeah, professionally. Sio ile yenye na breach, mazee, rule of law or anything. Yeah.
Oh, okay, okay. And so hii nini, history of security, to go back to Rigiji.
Yeah.
If ana travel, anaenda mbali hivo, like from Karen to Nyeri.
Yeah.
How mna communicate aje? Sasa ni walkie talkies ama like, yeah, yeah. What's the communication
technology in advance? We use radio calls. So driver pia anafakuwa pale alafu anamwambia kuna gari nafanya gari ni mapping hiyo kwa mbele like ahead of us a kilometer. Hao ndo naturally in most of the information. After these meters something is happening, approach with caution, watch on the speed. Kuna tension mahali fulani, maybe nimepita hapa around UN, students are demonstrating. Pia unafojulize why are they demonstrating na mimi napita leo. So most of the time pia mnatafuta gari yenye mnajua ni watu hawajaizoea gari unmarked.
Okay.
Yeah, naambia before tuingie highway, let's use this unmarked car.
Alafu pia vilikuwa naponga juu CPOs and kuprotect watu. So when it's time to protect someone outside the country, what happens? Like for example, vile kuna sema sije Japanese businessman in SA.
Yeah.
SA si hata kubali uingi huko na Ghana hata kubali. So what happens?
Yeah, mostly ku travel now yule ta issue. But most tulikuwa tuna communicate na watu huko. Naambia mimi and so on. So of course uko na paperwork to prove you're a bodyguard.
Yes.
So ukifika huko kuna vile pia mnakuwa assisted, which are says ya NECA system mevile iko.
Yes.
But utakuwa assisted. Basically wanakupatianga mtu wao mwenye atawasho vile kuko, but we mwenye pia unajua vile umejipanga. Yeah.
Okay. Alafu nini, pia it come to security, average MP wagana protect yona nani? Ni CPOs ama ni makara wa Kenya? Kusumu mwona ga every time kitu ki happen na kwaga the government has withdrawn security, so say assume these are cops. So like Ongondo Were, who was protecting Ongondo?
Sitake kuingilia gava sana, but that's the biggest problem. Most, what I say most, all police officers believe that they are bodyguards.
Yeah.
Reason why, they are trained, wanafanya na government, and they are weapons qualified. Mimi ni kushua, kuna mtu utapata maybe for the last 5 years tangu atoke Kiganjo, ajawi enda range.
Yes.
Ajawai fire bullet. Ya kutupa na napiga tu job yake tu ya National Police Service. Hii ni kazi nataka constant training. Like me huwa nimeweka like, nikika sana ni 2 weeks. Lazima ni hit range to perfect my skills. Close range, long range, different types of weapons. Sasa hiyo ndio mistake moja. Juu nakumbuka speak of the National Assembly aliongelea. Juu, hiyo story ya Ongondo Were ilileta a lot of shock to the nation. Nilisikia speaker kisema all police officers wenye wako VIP, they need to refresh, to undergo fresh training. I doubt it if it happened. I really doubt. Kukua weapons qualified, you have to go undergo training. Ukwe na an extra skill set. Iyo ndo mistake kubwa tunameka. Then sasa unajua MPs wako assigned bodyguards from the police service. Kuna polisi anakuwa assigned hapo a handgun. Uwe unachonga mtu fulani. Uja mata piga January ajayi enda shooting range. Skills unajepia zina diminish. Target, accuracy, nini. You have to effect that. Kuna jamaa mi umuwatch YouTube anaitwa Byron Rogers. Alikuwa Marine.
Yes.
That guy every weekend ako range. You need to be perfect. Because kuna hii notion yenye mi usikia mtu anasema it was a stray bullet. Sitawahi buy that idea. That's lack of sharpness. That's lack of constant training.
Strip bullet aje, namaanisha aje?
Ati unasikia sijiki janali, mtoto alipigwa during demonstration akiwa second floor.
Mm.
Polisi ulikuwa naangalisha bunduki yuko second floor ya nini?
Mm.
The moment I withdraw my firearm, nishajua this is danger. Nafani angalie behind this person. Kuna nini?
Mm.
Are there human beings moving? If I miss my target, am I going to have mass casualties?
Mm.
Sisi tuna withdraw tu, na hakuna siku uta withdraw gani yako pull trigger na bullet eject. Inakwanga na two faces.
Mm.
Ya kwanza itakupiga tic-tac, ndo risasi itoke. So you need that moment to reflect. I'm pulling the trigger. Am I on target? Mm. If I'm not on target, usi pull trigger.
Mm.
Because inaleta casualties, that's a, tunaenda punasikia stray bullet. Mtoto wa 5 years alipigwa na stray bullet akiwa third floor kwa balcony. Lack of proper training.
Okay.
Yeah.
Yeah. So according to wewe, security. So let's go back to Ng'ondo. Hizi anatumia Ng'ondo kwa nini? So out of Ng'ondo, kuna mabodyguards I think walikuwa arrested. How many of them? Was there any CPO there? Ama they were all cops and former cops?
Bodyguard wake niliambiwa he was a serving police officer, which I'm not sure.
Mm.
Then problem ingine pia na politicians.
Mm.
Unapata maybe government ina offer security, but hataki.
Yes.
Yeah, anataka kutumia watu wake, maybe a brother to the girlfriend, a brother to the wife. Maybe mtu ni goon. Huyu nikienda mahali, he doesn't joke with people.
Yes.
Unakuja unaweka tu mtu pale just for formality to show off nini, but huyu mtu hana that kind of skill setting. Ndio kupatia example ya huyu MP wa Sirisia, anaitwa nani, ni Waluke.
Yes.
Bodyguard wake is an AP and Alpha Papa.
Mm.
This guy nimefanya naye a few trainings. This is someone who understands his job.
Huyu
jamaa utampata mazee saa 4 usiku, ako kwa gym na train boxing. Weekend ako range. I'm sure if you end up messing with that kind of person in line of duty,
yeah,
you'll end up regretting.
Okay.
That's what each and everyone who has a bodyguard CPO training has to be mandatory. Yeah. Isikuwa tu watu jamaa anajua kutumia gun, that's it.
Yeah. Wacha ni interrupt show kukuremind kuwa Lemfi inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una standard chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni Ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki umeget a sign-up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. In the process, una support Ekonene. So usisahau kutumia promo code Ekonene. Una cheki. So, ayo, unataka, ayo nini, like a $2,000 flight voucher. Very simple, vile nasema. Tumia promo code Ekonene, alafu send $50, at least $50, sindio? Utapata bado your $20 sign-up reward. Alafu utajipatia chance ya kushinda iyo. Na usahau, ujo, ni festive season. Hii compare kuna shindo inaendelea mpaka lini, inaendelea between 8th to 8th December to January 8th, 2026. So baki umechangamuka. Yeah, haraka haraka jo. Sindio? Yeah? Wacha so turudi kwa show.
Yeah.
Alafu nini, that would also come to story ingine. Majuzi kwa by-elections, kuna ubuda alikuwa alitolewa nguo.
This is the one that happened in Malava.
Yes. Alafu kuna talk on some, he was just part of security ya Seth Panyako. And unatikipio na bonga jo security. So difference yako na mseka huyo ni nini? Na huyo of course si mse wa gym huyo, but to come to the bonga bijo watu wa gym. But difference yako na mse ni nini?
Juu mimi sema kitu moja. Mimi hata politician akina haya leo, the last thing nitafanya ni kusimama tunamehang kwa nini sidebars za gari ya mdosi. That one you're exposing yourself. Someone who is well trained, you need to be in close knit with the protectee. Kama kwa ndani ya gari, uko hapo ndani ya gari umekaa, surveillance ni 360, unaangalia kila angle. So huyu tuseme ni security, wanasema security Panyako. Hiyo time ameshikwa anafanya hizo vitu zote, Panyako alikuwa wapi? Nani alievacuate Panyako?
Okay.
If anything happens to your boss, when unafaa kuavert that situation, yeye alibaki nyuma akifanya nini? Politicians need to stop this nonsense of what I'm going to Kisumu, uko na mtu huko na mbia nitafutie like 20 men to offer me security. au ndio ujikuta kwa problem.
Mm.
Ndakupatia example, I don't know if you heard about it. Who mother alikuwa ameenda kuzika the husband in Busia.
Mm.
Akatafuta men in black.
Yeah, nakumbuka hiyo story.
Kumwafa yes. Security.
Yes, yes.
These guys are after money.
Mm.
Mimi nilisema pesa haitawini control.
Mm.
I have first to think about my life and my family. Munapele kwa mahali, hamuna any assessment mmefanya in terms of risk.
Yes.
In terms of threats. Hamujafanya any reconnaissance.
Yes.
Mumefika location, hamujui in case things go haywire, mtatorokea wapi.
Yes.
So umeingiza manze, guys are well built, wa dark, manze, watu wamekula gym. Kita kwanza hiyo kwanza muna create tension.
Mm.
Watu wanaweza kuwa suspicious. The husband died.
Mm.
Barrel ni leo. Mbona amekuja na security? What is going on?
Mm.
Villagers tu, wana team tu up tu, wanangojanga tu trigger mtu ambi, wife to the late, si mtu mzuri.
Mm.
Deal na this group. Watu walipigwa panga, they ended up dead.
Yeah, ilikuwa Busia.
Yes.
Six bodyguards, eh?
Yeah. Mm. Unatoroka, unajukuta mali umefika in a river. You cannot cross.
Mm.
Make tu moja ntambia someone who is getting to this industry. Usiangalie pesa. Angalia life yako kwanza. We all work for money, but we have a life to live.
Mm.
Chunguza yu mtu unafanya job.
But how say so, unasama walikuwa mevalishwa men in black?
Yeah, yeah, see.
Sipio uwa gomeva hivo. So kwa nini mtu asiku mistake for
going? Sasa yu ndio problem. Tumekalia professionalism sana.
Mm.
Kami saizu niambio nataka ni kupila Kisumu. There are questions I will ask you. And you'll have to give me concrete answers.
Mm.
Kisumu nanda kufanya nini? For how long? Which area are you visiting? Which areas are you visiting?
Mm.
What's your relationship with people in that area? If you don't give me concrete answers, nitajua something is fishy. Maybe ulichoma huko, that's why nataka security.
Mm.
Na hiyo kitu ya kwanza ni kwa in danger.
Mm.
Yeah, juu unajua pia sasa tushia misconcept kila kitu, hey, a bodyguard nini lazima uvae suit ya black. That's why pia nilivaa black, nimekuja hivi. Black ndio official wear.
Mm.
Jipia ina distract. Ina distract. So, mm. Not every man in black is a professional trained bodyguard or CPO.
Mm.
70% we have goons. Watu na ukuto tu kwa estates. Mta kia mkasubui ni mandazi kumi. Anaingia gym.
Mm.
Avocado. Ya kutupa le mas.
Yeah, wanajua mtu anakula mandazi kumi. Huni mtu anadbilu maso. Kwa hiyo si ni mtu anahona.
You, I remember, yeah. I received a call from Austria.
Mm.
This guy needed a bodyguard wa brother ake in Dubai.
Mm.
So nikatuma CV nini, nikafanya interview on Zoom. So kitu linrusha inje, this guy told me to stand up.
Mm.
Akani review, akanamba ni mtu ni picha zangu.
Mm.
Akanambi, I like your skills and qualifications and training, mm. but your size and mass
mm.
does not allow you for this job.
Oh, and after him too.
Yeah, you know, your Arabs are big guys.
Mm.
So wanataka mtu mwenye kisimama na kama mtu areso.
Mm.
Juu pia physical aspects, you as my boss, nafaa kuwa physically fit and strong. If anything happens to you, nafaa nikuwa in a position to carry you.
Eh.
Now, even to evacuate you for more than a kilometer.
Mm.
Yeah.
Okay.
So pia mass inaangaliwa sana, but utapata mtu akona mass, but skills kidogo, ali overshadow.
Mm. Yeah. So kwa nini uendaki kutafuta hiyo mass, hiyo kutafuta?
Mina believe tu, even vile Mungu aliniumba, sina hiyo height.
Mm.
Na pia kuna time ili build mass, but ilikuwa tu review ya doc.
Mm.
Doc aliniambia your age and height na hii mass hazingiani.
Mm.
You are exposing yourself to more risky conditions.
Mm.
Yeah. So mi usema, I come with my experience and skills and training.
Mm.
And they come in handy.
Okay.
Yeah.
Alafu pia I think una check hapa ilikuwa okay. So difference na gym bros. I think hapo sikuwa nimekuuliza. Difference na as wa gym. Nini apart from training? What else do you think kwa nini kwa sasa ndio upataga hizi jobs more than nyinyi?
Unajua
most of the places tukionaga, I'm sure ni wasetu wa gym watu wamekula nyama. Na wamekula chuma.
Hapo saa ndio mtu kuuliza iko nini? Hiyo mass ina come in handy. Unajua most these guys are good for intimidation.
Mm.
Juu jamaa anajua naingia wapi? Kariobangi, Kayole. First things first.
Mm.
Intimidation. Unajua nikiingia pale mazeni kuna mtu wa 6 foot 130 kgs. Hiyo kwanza tu inadeta watu. Watu sema eh, security hapa si jokes. Huyu jamaa amenivisi security. Unaona vile jamaa anatoshana. So most of the time that's for intimidation. But the biggest blunder, they don't have the skills. First aid. Umepigwa risasi. Trauma care. Kukusustain, kuprevent hiyo bleeding hadi ufike hosi. Mtu kama hana hizo skills, that's a liability. Food imekuchoka. How do I help you?
Yeah.
Hizo skills hawana. Now the biggest risk na hii job, most of the time ni physical injuries on our bodies. Maybe a panga cut, a bullet wound. How do I deal with that situation to save your life until EMT wafike or until you get the nearest hospital? Politicians won't overlook that aspect. Yeah.
Okay. Alafu, pia, nalua tulize, going great yenyu nakoga, donga pleka, how much mnachajigi nini?
So, kitu ya kwanza nitafanya evaluation, na deal na CEO, na deal na politician, like in Nairobi, unarmed, within Nairobi, per day nitakufanya 10, on the lower side.
Okay.
Ukitaka armed within Nairobi tunaongelea 15 to 20. Outside Nairobi armed tunaongelea 35 to 50 per day. Because I have a firearm. Hapa pesa tunaongelea risks involved. The stake in the high. Tukifika na kupeleka outside Kenya, maybe Uganda, Rwanda. Hapo tunaongelea 70 to 100 per day. Na kuna tunafika bei. Kutuda utuwa rafika bei vizuri sana.
Matuko sasa unenda bila gun?
Ya, so unajisa mali kama Uganda tukienda kwa borders, pia po tukuna watu wetu wa ini, one border stop ini, police unit. You'll identify yourself, watangali ya firearm certificate vile inasema, then hapo pia kuna security force ya Uganda. They lie us. Uyu tunamujua certificate yake ndio hii. Anapeleka mtu mali fulani. They take your details, wanataka kujua mali unaenda, utastay for how long. So they'll communicate with people from the other side. So utapata you are in Kampala, but the intelligence team yao ya security is monitoring you. If anything fish happens around that area, you are the first suspect. Yeah.
Okay, alafu pia, I think hapa ni cheki kwa CV yako ni story za Hemedi. So story ya Hemedi li happenaje?
I received a call from a friend. It was in February. Anaweza tu, from Monday, schedule yako ikoje. Kambia, mi niko easy. Do you have something? You must have to pick a private. So, this guy calls himself a security consultant, a CP, but hana training. Hana wale broker, so najulikana with the people. I can get you someone who is not that expensive. So, jama kuni brief. So, being best yangu, nilisema, wacha niende. Kanipin location, nikaenda. So nilifika location mazeni kiangalia watu wako pale. Most of them ni watu naona tu watu deal na MPs, magoons. Ndio nitoa pale. Kama zai job ni nini? Jamaa hajui. Tuko kwa high end hotel. Kanyamaza tu, katulia. Kafika 8 tukapiga debrief. Tunaambia tu ni high end clients. Nikamuuliza kitu ya kwanza. Hii premise tumefanya risk assessment. Tumefanya threat assessment. Words zake zilikuwa hizi. Levi, nimekuita mboka. Wewe tulia ufanye mboka. So tukapiga the whole day, nothing much. Tukaambia sasa tunapiga night shift. So nikiangalia watu wanaingia, movement, communication, these guys are speaking Arabic. Kidogo mazee, akili ka shift. Nikasema this is not an ordinary job. Sasa junior tukaambiwa tuna offer services. To so and so. I realize, so we are protecting a rebel leader from Sudan. This is now becoming more hectic. But nikasema, I'm here for the money.
Yes.
Na niko na skills. Mwenye kwa hapa bila skills, shauri yake. Then secondly, uni mudo suna protect, wana mfikisha kwa mlange ya hoteli. Akisha check in kwa room yake, wana rudu na relax. Akita kuenda mahali, ata ku text. Wana mchukua kwa mlango ya hoteli. Your driver is ready. Wana mpeleka roundi zake.
Okay, so hiyo ilikuwaje? Because
kama na protect msika huyo si lazima ikuwe sana pesa mzuri.
The job was good but brokers mazee wana wamaribu job mazee. Imagine mtu anakuita job kama anakupata 2500 na call side anakuambia nataka CPOs. Huwezi chukua someone umwambie nataka ukue CEO wa KCB Bank na umlipe peanuts. We pay the title. Na title ina come na a lot of responsibilities. How good are you to this trade? How well equipped are you? Brokers wameharibu industry sana. Jumi uki, mie bathe, ukinita maze CPO, lafu natawunapati hata meze bob tatu kwa siku. I feel that's an insult. Like nakumbuka nikifanya course na salama fikira waka hapa Karen. 3 week course, level 3 CPO. Ilichukua $2,700. 3 weeks. So ukianza kunilipa 3K per day, nitarikavai pesa training lini? How we live and live a life that portrays I'm a CPO. Na brokers wa maribu industry sana. People are just looking at themselves. That's why unapata tukona mediocre people calling themselves CPOs. Na yondo inaribu industry sana. Na me, I'll be open. Hii show the moment ita air. Utaona comments. Unyatatafuta calls zako, utasikia vile atakuambia. Ah, that guy is not good. That guy is a quack. That guy ni kizungu mingi. Because these are the people mimi huambia ukweli. For you to be a CPO, that's an upgrade.
Yes.
A CPO fai kuna struggle na life. Atunatembea sijui kutoka Kayole, hadi sijui Burundi upande gera kufika Trao. When a CPO, mazi, you cannot even afford a suit worth 10,000. Na una protect millionaire. Bargain for a good cut, pay your people well. Loyalty goes a long way. Mimi ukinilipa fiti, hakuna siku nitawahi fikiria ati hey, mdosi amechapa bomu mbili, wacha niibebe. Loyalty comes with a price. Wenye mnataka pia services za CPOs, lipa poa, motivate this guy. Hakuna siku atawahi kucross. Na bado tunatumia example ya Ngondo Were. I think the driver was being the bodyguard. Ni kama alikuwa na tamaa ya pesa or he was not being paid well. Jumazendo mimi ningekuwa deal kama hiyo to sell my boss. Buda mimi kama unipatii 20M, acha nishe tu life yangu.
Oh, but hiyo yake si ni bado ni allegations tu. Si ile after wakuwa arrested.
Yeah, nisikia DCI walikuja wakancover the he used his phone to communicate with the assailants. Hizo ndio vitu zilimuuza.
Oh, okay.
Yeah, he didn't play smart. Yeah.
Oh, alafu nini to go back to Rigiji.
Yeah.
At some point tunasema ku protect Rigiji ilikuja na threats.
Yeah.
Why are you being threatened and why? Because at the end of the day, si Rigiji, you are just doing your job.
I remember ni vile nimesahau simu home, I will send you that screenshot. The first text I received was you will end 6 feet under or committee. Niko na my friends in the system. Nikapea na number, nika run number. This number my agent, it came back, he was a GSU officer. Now, I'm sorry to say this, GSU officers mostly the G company. Hata tunadeal na presidential escort and security. So sikuelewa mbona napata such kind of threat. Then mzee once in a while unaamka saa 3 ya usiku unapata Subaru imepark nje ya gate yako. Hiyo kitu mimi nahapenia hadi nikaanza ku receive that threats, nikatupiwa barua kwa compound, hadi niko na like 4 bees from my area police station. Sikuwa I understand why they are following me, na sijakosea mtu, mimi niko tu nafanya tu job to provide for my family. Sijai understand why I was a problem to them. Juu mimi najua hii gava. Mtu akitaka kudeal na Rigiji ni rahisi sana. If a president can be killed in the US and Kenya is a third world country, It can still happen in here.
Yes.
Because hizi Rigiji is vulnerable, hana state protection. So ndio jamaa mwingine akaniambia, you know, sijui wana allege security ya Rigiji ime beef up kidogo, so they feel you are as a security or chief security officer, you are offering good services and they see you as a threat to their plans.
Okay. But you politically, that would make no sense. Why would anyone take out Rigiji? Because that would only rally people into the opposition.
Absolutely.
So, yeah, it makes sense. And one thing ilenajua, Ruto might have a lot of faults, but
one thing that he has is political sense, and one thing that he has is also like he knows how to make the political calculations. So why would such a person risk it all for nothing? Because that would come at a very bad price.
Now this one takes us back to ile point ilikwambia sycophancy.
Mm.
Maybe ushainifanyia kitu na nika achieve ama huu ni protect. Anyone who tries to speak negative about you,
mm,
to me it does not make sense. That yes, person kwanza namweka kwa notebook yangu as an enemy.
Mm.
And we have evil people out here. Kuna mtu mwenye atahua kwa sababu yako na haujui.
Yes.
Ni vile maybe anakupenda ana, then we idolize people.
Mm.
You cannot be speaking this kind of nonsense about this kind of such a person.
Yes.
So kuna mtu ana build up that negative energy and hate kudil na wewe.
Mm.
Ndio wache ku attack mtu wake. Okay, mtu wetu narrative. Huwezi kuwa unaongea tu about the president or the PS for this ministry evil. You are becoming a problem to us.
Mm. Yeah. Okay.
Kuna hiki tu circulate kwa media. It's years. Hii kechi yako Kenya ilishikwa coast. Then a GSU officer alikuwa handed the key to protect the containers.
Yes.
We've never understood why, in quotes, police officers were sent to his home in Kitale. Akaitisha kifungu. When he declined, he was killed. Hatujui nani alimtuma. And for police officers to show up to your place of residence, hawezi tu kuja bure. A command must come from somewhere. Yeah.
Okay. So na kikam to the stories of protection. Vile michiko sio CV yako kuna matakarua, kuna rigiji, nani tena iko?
Ah, kuna CEO fulani medil naye.
Politicians. You try kuona how many wawili
tu. Wawili tu. Mimi I'm sorry to say this, but you try to avoid our mid level politicians because our kazi yao ni kutumia mtu. Those guys end up wasting you. Because driver atachukua mtu wake, bodyguard atachukua mtu amepatiwa na state, ama someone close to his family need. Mimi try to avoid sana because kazi yao ni kutumia watu. Huyo jamaa atakuhitaji during campaigns. Akianguka mmeondokea na hivyo. Akipita sasa ni mali ya serikali za legislature. Hana kazi yako tena.
Na who was easier kuwa naye? Rigiji ama Matakarua?
Matakarua was easier to work with. Ule ni mtu anasikiza mtu kwa ground. She was very flexible. She was very flexible and humble. Wewe ni mtu sasa kuuliza how is your day? Are you going through any kind of pressures in your life? You anataka ile time una deal na yeye, you are at your best.
Yes.
Hao wengine they don't care.
They
don't care.
Oh, okay. And so pia kwa sasa hivi tunakaribia kumalizia.
Yeah.
Lazima mtu aulize. Unajua kuna mtu anaweza kuwa na watch alafu sema maybe umseme watch tu movie kibao, ndio anatupatia vitu za movie. So like mtu anajuaje ni credible kwa sababu kile kulikuwa anasema kuna sort of watch alafu asemwe ni kwaka. So how can we ascertain your credibility and your expertise kwa hii story? Apart from hizi, of course ulinitumia picha ukiwa na politicians.
Yeah.
But maybe umesimama there as a fan and I don't know. You understand?
Yeah.
Yeah.
Like I have a close friend, a few friends wenye wako DCI. Kuna shooting range kwa Kirigiti. First thing tutakupeleka pale. Tukupeleke range.
Yes.
Light firearm, heavy firearm. Tutakupatia targets, angles, tunakupush to the limit. Tutakufanyisha simulation. How you perform is enough to give us a brief description about you. Tukikuja kwa TACMED.
Yes.
Tutakuletea doli nini, show us how to treat this person, show us how to stop excessive bleeding. Kuna hii gadget kuzuia bleeding inaitwa TQ tourniquet. Tutakuwekea hapo hizi vitu zote tukwambia haya. Use this one to stop this thigh from excessive bleeding. You have to prove yourself. Au kwani tatu unaitwa, unless umeitwa na broker mwenye anataka hizi money, ndio ata underlook such modules. But when you're going to deal with someone who is high profile, he has a team that he trusts. And wanaku put through these procedures to see if you are up to the task. So mimi niambia mtu, criticism is part of life, but put me to the task. one if I'll give you the results you want.
Okay.
Jota executive driving unapelekwa ngamali, unapatiwa gari, unaambiwa haya reverse at this angle, pit at these cones, do this at this speed.
Mm.
Ukilemewa you are out.
Okay.
Yeah.
Jo ni nini? Ningekona gari fulani mzee tungekuja tukupatie tuone ukipiga hizo maangle unasema. Tuona sama.
Ya vitu ka pit maneuver hivi,
mm.
Mm, how to slow someone down, how to stop a car that imeku infringe. Hizo
mm.
ni skills unahitaji.
Mm.
But basically na kuanga life saving skills. That's why the name bodyguard.
Mm.
Life saving skills. Risasi kabla kufikie. Ni mimi ndo nitaka mwili wangu.
Mm.
Na by bad luck kufikia, I have to do what it takes.
Mm.
That like, that bullet is cost your life.
Mm.
Yeah.
Oh,
shule ziko za kutrain. Watu tu wa invest wa get the required skills.
So Kenya chuo za CPO ni gani?
Kuna Global Impact Academy.
Kwapi?
Yeah, wao wanafanya training na Yuvasha. Inaraniwa na this gentleman is a friend of mine anaitwa Enoch Makanga.
Mm.
Aya, we have Salama Fikira in Karen.
Yes.
Aya, we have hapa Agmond International.
Mm.
Iko hapa in town.
Mm.
Hizi ni shule hata mtu akiingia kwa website zao atazipata.
Mm.
Yeah. They offer training.
Also wanaofa nini na nini nani? And yeah. What do I need? What are the qualifications for
qualification
me?
Qualification, you just need to be physically fit,
mm.
of sound mind, a Kenyan citizen, 18 mm. years and above, and to have that passion.
Okay.
You need to put an example, kama ya Salama Fikira.
Mm.
Salama Fikira is run by British Army veterans.
Mm.
So hawa not wana kustretch to the limit.
Mm.
Medical test watangaleta before wanze training.
Mm.
You pia ikona a lot of theory na physical aspects.
Yes.
Yeah.
Okay, okay. Alafu, like, how much is this? Like, and how do they know you're going to, like, mna, are you examined? Are you, no, mna patiwa go exam?
Yeah, exam wiko.
Yeah.
Yeah. Towards completion of your training, exam wiko. You signed over that to me a kukugeji if you understood the theory and the physical part.
Mm.
Yeah. Then pia mtapele kwa field, mfanye mock, mock evacuation skills nini.
Mm.
Umefikisha mdosi, the environment is not welcoming. Mm. How do you need to get out of that situation? Umefikisha mdosi, gari maybe imepigua miguu kore imekuwa deflated.
Mm.
Kumtoa from this vehicle to the next vehicle needs to take less than 10 seconds.
Mm.
Yeah.
Na driver may go fit, yes. It takes 10 seconds.
Yes.
So you have to kama wazama mnambeba. Kama haiko fit mnambeba.
Mnamvut. It save life. Mnambeba mkimweva kwetu. Yeah.
Mm.
So okay. Driver mnafaa kuwa na mtako very stealth for such scenarios.
Mm.
Bodyguard mnafaa kuwa very alert, very intelligent, smart, physically fit. Juu in reflexes. Mm. It may happen. What do I do? Usifikia hapo tunaanza kufikiria nini? Utafalta mbaya sana.
Okay, okay. So yeah, tukimalizia mse anataka kuwa CPO. What's the first instinct now? Na feel anafaa kuwa nayo because mimi niko 100% sure siwezi kuwa CPO.
Mbona
siwezi kuwa bodyguard? Kuna vile na DDG ya mtu mwingine unless sasa unajua kuna tu ki DD4 jo familia that's another thing.
Hakuna returns.
Some stranger, some politician, and just cause any politician so I mean I see itakuwa ngumu.
Yeah, kuna watu mazee they don't pay well.
Mm.
They don't treat you well. Yeah, anaonekana nakufanyia favor.
Mm.
Mase nishai kuwa na mdosi mazee that type.
Yes.
Nafa kumpeleka mazee bank the next morning.
Mm.
Nita deal mazee na cash.
Mm.
Mimi mazee nikishamfikisha home kwake na trek mazee di stage ni pande makato niende home na kuna gari karibu 7.
Mm.
So that fateful morning mazee mvua imenipata stage bana nimevaa suti.
Mm.
Mvua ile ni chapa bana. Nikam text mazee kambe hey boss hii mvua imekuwa too much. Naweza tumia Uber. Jupia atakuwa ananilipa tu up to standard. But nisema tuwacha nivumilie, maybe promises amenipea, things will get better.
Mm.
Kumbe jamaa tu yeye, kuna watu wana hire bodyguards for show off. Akienda mahali, mazee kama mola, akishuka gari, umemfungulia, mani ni black pale, nini physically fit. Yeye anapata respect and recognition.
Mm.
But hujui huyu bodyguard wako, yeye, life analive ikoje.
Mm.
Kuna watu wana na pay poorly, they don't consider you as a human being.
Mm.
Ya najiangalia yeye. But vile nilisema mazee, you need to have passion.
Mm.
Na usiwaifanya something because of the paycheck.
Mm.
The paycheck will always send you astray. Do you have passion for it? Do you have the heart for it? Can you make sacrifices for the demanding of the that nature of the job?
Mm.
Most people lack that.
Can you put your body on the line?
Yes. Okay. Do you mean, kuna point nishaifika nikasema no. Mimi hata kama nipanga siwezi weka my left hand nishindumse.
Mm.
Johane treat poa. Kila siku ni kunizushia, oh nini, mm. I don't want to see you go home.
Mm.
Ukishafika home anakutumia sana message, anakutumia message mazee usiku.
Mm.
I need you tomorrow. Hizo zote zina demoralize mtu.
Huo ni ule naweza, okay.
Huyo mazee mimi nikiona panga imekuja.
Mm.
Ah, mimi ni kulock mlango na kukufungia ndani.
Mm.
Siwezi weka mgongo yangu hapo.
Mm.
Na nikisikia kwanza tu gani imekokiwa.
Mm.
Mimi nitalala chini.
Okay. Na sasa si unajua ndio hapo mbeleni uko na blame my bodyguard on the way. Sasa unaelewa maybe hako analipopo.
Yeah, motivation.
Mm.
Something was not in the right frame.
Kuzi mtu akulipi poa utamwambia weka tu hapo mbele.
Mm.
Siku hizi unajua anatandika watu wako go left.
So me nitambia tu manzee wa dosi nini, especially politicians, these rich CEOs.
Mm.
Be close to your bodyguard. Friend zone this person.
Mm.
Mpatie ile, okay, si ile comfort zone atageuka kuwe ng'ombe.
Mm.
Mfatie comfort zone yenye akiamka asubuhi ni job yake anaona.
Mm.
It will never go wrong. Mimi manzee uni respect, unilipe fiti, najua my family is okay. I will go an extra mile for you.
Mm.
I will go an extra mile for you.
Okay.
Kuna a lot of disorientation in this industry. People are just doing it for their money to survive.
Mm.
Wadosi mazee, take note. Take care of these guys.
Mm.
They will be your last man standing.
Okay.
Yeah.
Sawa, hiyo ni, I think that's a good note kuimaliza on. So, kama umecheki, niambia hapo kwa comments. Una trust Levis, nimsi unizampatia security yako ama unafikiria nimsi wa movie? Real life inampeleka mbio. Alafu pia, tuambia jo. Na, but, buda jo. Meni try kunichanua. Because I think one of the things usahau ni yopati ya Kayo vilikuwa nasema TACMED. Yo, ni tactical medicine.
Tactical medicine. Na case defensive. Work, medvac, defensive driving.
Yes, defensive driving. These things are very important.
Risk assessment, threat assessment hizo.
Because in these situations, evacuation has to be super fast. Na pia, you're saving life. Na jo, the first thing ni umtuwezi kuwa na bleed tukienda kule tunaenda na cheki. So yeah, umenichanua kabisa. So yeah, shukran sana jo. So
nilikuwa na ka disclaimer.
Yeah.
If you're in this industry,
mm.
na mdosi wako ako well off, bro, if you're a professional bodyguard,
mm.
if you're taking home less than 150,000,
mm.
you need to ask yourself a lot of questions.
Mm.
If you're working as a bodyguard na hujapatiwa medical cover,
mm.
you need to ask yourself a lot of questions.
Mm.
Because the moment I signed up as a bodyguard, my safety also needs to come in handy.
Mm.
A working medical cover.
Mm.
Be professional. Demand for the best. Give your A game.
Mm. Yeah. Okay. Damn. Na hii medical cover, si uki apply lazima usimewe ni bodyguard?
Yes.
Okay.
Yeah. Kuna form unapatiwa unajaza, so they know which cover wanakupatia.
Mm.
Yeah.
Ndoka risasi kakiingia at least. Yeah,
because manzi, wezi kuwa una protect billionaire manzi, unapeleka mm. nyumbani kachwani,
mm.
hauna medical cover. Kitu mm. manzi kiku hapenyo jamaa atakuacha kwa mataa, he has money, atatafuta bodyguard mwingine.
Uh-huh.
And the cycle goes on.
Mm. Yeah. Anamaliza naenda kwa mwingine. Yeah. Okay. Sawa. So yeah, imekuwa ni episode 575. Kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia tukisema, eko nene.
Iko nini.